warga hor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in natiijada golayaasha deegaanka ee magaalada Laascaanood lagu dhawaaqay. Jaamac Cabdiwali Cali oo ah guddoomiyaha doorashada degmada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka ee cusub ee Laascaanood.
magacay waa Jaamac Cabdiwali Cali, guddoomiyaha doorashada degmada Laascaanood. Waan uga mahadcelinayaa VOA wareysigiina. Halkan maanta waxaan kaga dhawaaqi doonaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood xildhibaanada siyaasada loo kala helay. Xisbiyadu waxay u kala heleen 3 xisbi. Xisbiga Ucud wuxuu helay 7,318 cod ayuu helay, halka xisbiga Kulmiye uu helay 12,928. Sidoo kale xisbiga Wadani wuxuu helay 11,061 cod ayuu helay. Xildhibaanada golaha deegaanka sida loo kala helay, xisbiga Ucud wuxuu helay 3 xildhibaan buu ku guuleystay. Xisbiga Wadani, xisbiga Kulmiye wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan. Sidoo kale xisbiga Wadanina wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan. Sidaas ayay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Laascaanood loo kala helay. Magacyada haddaan sheego xildhibaanada soo baxay degmada Laascaanood: Cabdiwali Daahir Maxamed Cali oo ka yimid xisbiga Ucud, Khadar Cabdi Dubad oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo ka yimid xisbiga Wadani, Axmed Maxamed Cumar Diiri oo ka yimid xisbiga Ucud, Jaamac Cabdirabaan Araale oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Faisal Nadiif Saleban Cismaan oo ka yimid xisbiga Wadani, Tawakal Maxamed Geelle oo ka yimid xisbiga Ucud, Sakariye Ibraahim Jaamac Cali oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo ka yimid xisbiga Wadani, Cabdirasaaq Xasan Cabdi oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan oo ka yimid xisbiga Wadani, Abubakar Axmed Dhalac oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Cabdirasaaq Axmed Cilmi Xasan oo ka yimid xisbiga Wadani. Sidaas ayay 13 xildhibaan magacyadooda kusoo baxeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.